Amakhosi okuqala isahluko 4 verse 1. Inkosi Solomon yabusa uIsrayeli wonke. Verse 2. Yilezi zikhulu yayinazo, uAzariya indodana kaSaduki wayengumpristi. Verse 3. O-Elihorefi noAhiya amadodana kaShisha babengababhali noJoshafati indodana kaHiludi wayengumabhalana. Verse 4. UBenaya indodana kaJehoyada wayephezu kwempi, oSaduki no-Abhiyathara babengabapristi. Verse 5. U-Azariya indodana kaNathani wayephezu kwezinduna, uZabudi indodana kaNathani wayengumpristi nomngane wenkosi. Verse 6. Ahishayi wayephezu kwabendlu, u-Adoniramu indodana ka-Abida wayephethe ezemali. Verse 7. USolomoni wayenezinduna eziyishumi nambili phezu kwabo bonke abaka-Israyeli ezazifunela inkosi nabendlu yayo ukudla. Yileyo naleyo yayifuna ukudla inyanga inye ngonyaka. Verse 8. Nanka amagama azo, oBenihuri ezitabeni zaka-Efrayimu. Verse 9. NoBenidekeri eMakhasi, naseShalabimi, naseBetishemeshi, nase-Eloni Betihanani. Verse 10. Nobeni Yesedi, e-Aruboti, kwakungelakhe isoko, nalo lonke izwe lase-Eferi. Verse 11. Nobeni Abinadaba, kulo lonke iNafatidori, uThafati, indodakazi kaSolomoni, wayengumkakhe. Verse 12. UBhaana, indodana kaHiludi, eThahanaki naseMegido, nakulo lonke iBetisheyani, elingasekuceleni kweSaretani, ngenzansi kwaseJizreyeli kusukela eBhetisheyani kuze kube se-Abela Mehola nangaphesheya kweJokimeyamu. Verse 13. Nobeni Geberi eRamoti Giliyadi okwakungeyakhe imizi kaJayire indodana kaManase ekwaGiliyadi nezwe lase-Arigobi elisebashani imizi engamashumi ayisithupha enezingange nemigoqo yethusi. Verse 14. No-Ahinadaba indodana ka-Ido eMahanayimi. Verse 15. No-Ahimahasi kwaNafetali, yena owathatha uBasemati indodakazi kaSolomoni abe ngumkakhe. Verse 16. NoBahana indodana kaUshayi kwa-Asheri nase-Alodi. Verse 17. NoJehoshafati indodana kaPharuwa kwa-Isakare. Verse 18. NoShimeyi indodana ka-Ela kwaBenjamin. Verse 19. NoGeberi indodana ka-Uri ezweni lakwaGiliyadi, izwe likaSiyoni inkosi yama-Amori no-Og inkosi yaseBashani, ngoba kwakuyinduna eyodwa kulelozwe. Verse 20. OJuda no-Israyeli babe baningi ngangesihlabathi solwandle ngobuningi, bedla, bephuza, bejabula. Verse 21. USolomoni wabusa phezu kwemibuso yonke kusukela emfuleni kuze kube sezweni lamaFilisti nasemkhawulweni waseGibhithe. Bathela intela bamkhonza uSolomoni zonke izinsuku zokuhamba kwakhe. Verse 22. Ukudla kaSolomoni ngosuku olulodwa kwakungamakhora angamashumi amathathu empuphu ecolekileyo namakhora angamashumi ayisithupha empuphu. Verse 23. Nezinkabi eziyishumi ezikhuluphalisiweyo, nezinkabi ezingamashumi amabili zasemadlelweni, nezimvu eziyikhulu ngaphandle kwezidluzele namagxala nezinsephe nezinkukhu ezikhuluphalisiweyo. Verse 24. Wabusa ezweni lonke ngaphesheya komfula kusukela eTifisa kuze kube seGaza, phezu kwawonke amakhosi ngaphesheya komfula wayenokuthula nxa zonke zakhe. Verse 25. OJuda no-Israyeli bahlala belondekile kwaba yilona lowo phansi komveni wakhe nomkhiwane wakhe kusukela kwaDani kuze kube seBherisheba zonke izinsuku zikaSolomoni. Verse 26. USolomoni wayenezipani eziyizinkulungwane engamashumi amane namahashi ezinqola zakhe nabamahashi abayizinkulungwane eziyishumi nambili. Verse 27. Izinduna lezo zafunela ukudla inkosi uSolomoni, nabo bonke abasondela etafuleni lenkosi uSolomoni kwaba ileyo naleyo ngenyanga yayo kwangasuleki lutho. Verse 28. Nebhali nefolitshi lamahashe namahashe anejubane zakuletha endaweni lapho zikhona kwaba ileyo naleyo njengokunqunyelwa yona. Verse 29. Unkulunkulu wamnika uSolomoni ukuhlakanipha nengqondo ebanzi kakhulu nenhliziyo enkulu ngangesihlabathi esogwini lolwandle. Verse 30. Ukuhlakanipha kaSolomoni kwadlula ukuhlakanipha kwabantu bonke basempumalanga nakho konke ukuhlakanipha kwaseGibhithe. Verse 31. Ngoba wayehlakaniphile kunabo bonke abantu, kuno-Ethani umEzra, noHemani, noKalikoli, noDada amadodana kaMaholi, negama lakhe lasezizweni zonke nxa zonke. Verse 32. Waqamba izaga eziyinkulungwane ezintathu, amaculo akhe ayeyinkulungwane nanhlanu. Verse 33. Wakhuluma ngemithi kusukela kuwo umsedari oselibanoni kuze kube kulo ihisophi elimila odongeni. Wakhuluma nangezinkomo, nangezinyoni, nangezilwanyana ezinabuzelayo, nangezinhlanzi. Verse 34. Kwafika abantu basezizweni zonke ukuzwa ukuhlakanipha kaSolomoni bevela amakhosini onke abezwile ukuhlakanipha kwakhe.